fox made it.
Oh yeah.
Makoro, makoro, awa tuwezi makoro. Koro, makoro, wene chuki makoro. Koro, makoro, koro.
Awali wetu tif tumewakata, midundo takatif tumewashata. Sima koro boy washa mshuma, nasidi kupepea nyota imengaje.
Ni kwako zuba, zuba, umenikolea. My baby slow down, slow down. Nalipa nanogewa, moyo nanienda mbio. Chochote utachosema ndio, maneno ya usumu sio. Tisa kumi wote maziro.
Soko moko,
hey.
Soko moko, moko.
Nalewa,
nikitaka kidogo,
hey.
Kidogo, napewa. Soko moko, soko
moko,
nikitaka kidogo. Kidogo,
napewa.
Makoro, makoro, hawatuwezi makoro. Koro, makoro, wene chuki makoro.
Ado, ado, ipereke kwa juu, iperembe iparaze kwa huku. Itereze kiregeze pakafu, napenda michezo na nipere karafu. Twalicheza goro goro, domboro ya soro. Atupasha givi poro, mwali anakula soro.
Tuna waka waka oye, buna pape pape haya. Tuna wanabisha wale, wangi wanaona donge haya. Ni kwako zuba, zuba, umenikolea. My baby slow down, slow down. Nanipana nogewa, moyo nanienda mbio. Chochote utachosema ndio, maneno ya usumu sio. Tisa kumi wote maziro.
Soko moko, soko moko, moko. Nikitaka kidogo, kidogo, kidogo. Makoro, makoro, awatuwezi makoro.